Headlines this morning. COVID-19 has had a severe impact on the next generation. The youth are determined to continue to make history, and one song that is championing the movement is Umlando. 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 Namhla senza umlando, lelo suku lukhulu senza umlando, lelo suku lukhulu senza umlando, lelo suku lukhulu senza umlando. Lusuku lukhulu kakhulu, khala intombi sabontanga ngimuphi sifika kalula. Amamitha ayahlangana nemithi sifuna lokhulu. Namhlanje phuza ngiphalaza nginikeza ingudu yelithi. Lusuku lukhulu kakhulu, khala intombi sabontanga ngimuphi sifika kalula. Amamitha ayahlangana nemithi sifuna lokhulu. Namhlanje phuza ngiphalaza nginikeza ingudu yelithi. Sithi iminwe, minwana, lemini, iphezulu. Your midi, your girlfriend, your fro, that's my bestie. Yeah. Iminwe, minwana, lemini. Your girlfriend, your fruit.
I need to know if I'm lad. He like I am lad. Usugo lukulu mkulu mkulu. Dos na idos abashise basela ngumta. Like I is oops ya tungu mkato. Flow I kushu kushi train I got. Nakula we chat in prison is brat. Zinja zlangen es en zumla. Night or not. Wasuga suge la gusi. Untu val futi gusi. Na baba fele lwa ingusi. Na baba fele lwa ingusi. Wasuka suke la ngosi dosuna baba futhi ngosi la baba filelwa ingosi la baba filelwa ingosi
namhla senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando thina namhla senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando ya namhla senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando namhla senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando
ayi ayi alala ayi ayi alala I see you when my heart climb se we want as if it's up yise bafuna manje ay ay alala I see you when my heart climb se we want sibaphinde nge number badelela manje namhla yenza umlando usojabula wena jubilee the loop la usojulo ka wena namhla yenza umlando usojabula wena jubilee the loop la so chulo ka we kona kona so chapula we
wawa sapike ngithi namhla senze umlando ulisikile khulu senze umlando noma ngamshiya mfana nomthandazi sizophuza mfana sizosiyaphalaza ngithi namhla senze umlando ngeke sibhatale isho masdan sizojaya basfake no masakad sifana no sho sishaya ibhomo simama lunyaka kuthuka abantu umlando namhla senze umlando Chaya Martini fana senza umlando Gibeli Rufa senza umlando Noma ngalahla sweli senza umlando Se, ngithi namhla senza umlando Awa
Mapuisa ngeke basfala Ay esaba mashisa yitho mastan Atelu koloko nomushone band Oh Esbuyele makhaya sesimanje kwentani Ayibo Ay batik na mapuisa ngeke basfala esaba mashisa yitho mastan Atelu koloko nomushone band Esbuyele makhaya sesimanje kwentani esaba tshela ukuthi ubana banikazi sanga nabantwana namakenga phethi imali
senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando namhla senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando lolu suku lukhulu senza umlando